快点。
Kwaza najidai, mweze nungini kitambo. Kweli mdogo sikatai, ila ni bingo wa kuhaso. Nisha changa karata dume, acha magarasha nune. Kwa madogo mindo king falume, yeni leo mpaka bubu aseme. Excuse madogo wamekua wengi, wanafanya kila kiko apate trendy. Na wabonyeza mdebwe do kizenji. Mdogo kimziki ni jengi
kapati kuti kuti. Chingoni na manati shaji koki.
Yani watu he, mambuzi me, mabata. Yani mukide, yani mnataka je. Nauliza mnasema je. Yani mnataka je. Nauliza mnasema je. Waje shazi wajipange, wavunje nazi wakaniroge. Kilio, 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 kilio. Misonyoka kibisa na wameza. Amona sesere na chezesha. Na wakera kera na wanune. Shawa shinda sera mindo mbunge. Yani leo toto pati kuti kuti. Chingoni na manati shaji koki. Yani watu he, mambuzi me, mabata. Yani mukide, yani mnataka je. Naulize mnasema je. Nauliza mnasema je.
Yani leo toto pati kuti kuti. Chingoni na manati shaji koki. Yani watu he, mambuzi me, mabata. Yani mukide, yani mnataka je. Nauliza mnasema je. Yani mnataka je.
Pepeta, 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 pepeta.